baby.
Hatua chani ngu mimi na gaga nampenda na nipenda na yendo panato kupo mara tatu mwenzenu minapendwa
upeto rifasa watch on you come with
watch on you come with